abakungu okuva mu ministry evunaanyizibwa ku byamawulire tekinologiya n'okulungamya eggwanga batuuyanidde mu kakiiko ka paalamenti akalondola ensimbi z'omuwomusolo ku nsonga ey'essimba eyabawaliriza okuggyako intaneeti n'enkola za mobile money mu kiseera eky'okulonda mu kulonda kwa bonna okwakaggwa. Abakungu bano abadde bakulembeddwamu omuteeseza omukulu ministry eno Dr. Amina Zawedde babadde balabiseke lya kakiiko kano okuttaanya ku byalabikira mu alipoota yasaabalirizi wa gavumenti ey'omwaka oguwedde 2024-2025. Abaka abatadde akazito ku Amina Zawedde nga baagala atangaze eggwanga ku biragiro byonna ebyayisibwa okuggyako bannayuganda eddembe lyabwe okugoberera akalulu okuyita ku mitimbagano n'okumanya amawulire amangu.
From UCC.
When was that? Which date was that?
There was a notice from UCC. I don't recall the date.
The person in charge of that topic.
It was on 14th January.
Yes, Honorable Asumani.
Maybe PS, for purposes of directing this matter properly, who gave you the instructions to switch off? PT will definitely know who to pass to. Fortunately, from here, chair, we are meeting police. Is it the army leadership? Is it the police leadership? Is it IGP? Is it CDF? Who actually gave you that order to switch off?
Mukwanukula Dr. Amina Zawedde ategeezezza nti baali bafunye amawulire okubamba ebyokwerinda nti waliwo abaali baluse olukwe okutaataganya okulonda nga bayita ku mitimbagano kwe kusalawo okuggyako intaneeti okutangira ebyali biyinza okuddirira. Wabula kino kirabise ng'ekitamatiza babaka nga bagamba nti tewaaliwo okuwa bannayuganda kadde kamala kweteekateeka wabula bano beewozezzaako nti bwali buyinza bwabo abatwala ebyokwerinda nga nabo ekiragiro eky'okuggyako intaneeti kyabaweebwa obudde buweddeyo.
So would have notified the public that you know we seem to have an interruption in such a services, in such services, so prepare yourselves adequately enough. But you know, you wake up one day, internet is off, mobile money is off. And it is only the bloggers who used to inform us, Uganda, please be prepared, they might switch off internet. We are waiting for the Minister of IC to pronounce itself on that.
With the regulator, but I know switching off the internet was a result of issues to do with national security. When there are issues to do with national security, I think some of these announcements cannot be made in advance, because if you determine that there is there are security issues and it is not Ministry of ICT that manages issues of national security, that is our security forces that handle that.
Bwe batyo abaka balagidde abakungu bano okuleetera akakiiko ebiwandiiko byonna omuli ekyabalagira okuggyako n'ekirala ekyabalagira okuzzaako intaneeti ng'okulonda kuwedde. Wano Geoffrey Agoi, memba kakiiko ak'ekitongole ekirungamya ebiweerezebwa ku mpewo ekya Uganda Communications Commission UCC asabye abaka nti ensonga eno bagitunuulize akulira ekitongole ekyo aginnyonnyole bulungi.
Some of the questions which are being asked, in my humble view, would have been best directed to the EDUCC. We did discuss this issue of switching off internet at the board level, and we were actually informed that the EDUCC did receive a formal directive from the National Security Council. So I would request through my peers that most of these questions to do with switching off, and also the other which do with the advice electoral to the Electoral Commission, should actually be addressed to the ED.